siyazi ukuthi ubheke icela umhulu wamaphoyisa, siyazi ukuthi uPretoria maphoyisa, kodwa thina njengoZulu besingeke singalivuleli ibutho namakhosi bezokhala ukukudinisela bengabe besasibona. Yingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngoyiqupha. Ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kulisanga elincane bese kukho nathi esangweni sengu. Ngoba mina ngu-3 second mina futhi ayikho
into engiyicabanga. Awuyinkunzi ndoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, sizwe zonke zimfumile. Dr. Mkholo 3 second, awuyinkunzi ndoda, awuyinkunzi wena Professor Wotu, sonke izizwe zimfumile. Dr. Mkholo 3 second, awuyinkunzi ndoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, awuyinkunzi wena Professor Wotu. Wena uyohlala uthile ungaphumi, wena uyothula uthile ungaphumi, wena uyothula uthile ungaphumi, wena ungaphumi lomoli. Wena uyohlala uthile ungaphumi, wena uyothula uthile ungaphumi, wena uyohlala uthile ungaphumi, wena ungaphumi lomoli.
Yeah.